Fresh Out from NigerRemix.com.
Sabalele, togoza wena mfethu, uye futhi uzame.
Ayi uye futhi uzame.
Indlela endlela mtakwethu zitha seduzane. Sigcwele ngodlame.
Sigcwele ngodlame.
Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Uye futhi uzame. Uye futhi uzame. Buye futhi zame, buye futhi zame.
Yazi zitha sijabula amathwele kanzima. Umuntu omnyama ujabula mawusokola. Malokhu kokoda kungahlangani. Oh Lord, bebisa, bebisa inhliziyo. Unikele ngempilo mtakwethu. Uzongibona, uzongibona. Umntana uzongibona, uzongibona. Uzongibona, nami uzongibona, umntana uzongibona, uzongibona.
Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Uye futhi uzame, uye futhi uzame, uye futhi uzame, uye futhi uzame. Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Uye futhi uzame, uye futhi uzame, uye futhi uzame, uye futhi uzame. Togoza wena mfethu, buye futhi uzame.
Ayi buye futhi uzame.
Indlela endlela mtakwethu zitha seduzane. Sigcwele ngodlame.
Sigcwele ngodlame.
Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Musuphela amandla, musuphela amandla mtakwethu. Buye futhi uzame, buye futhi uzame. Buye futhi uzame. Buye futhi uzame.
Yazi zitha sijabula amathwele kanzima. Umuntu omnyama ujabula mawusokola. Malokhu kokoda kungahlangani. Oh Lord, bebisa, bebisa inhliziyo. Unikele ngempilo mtakwethu.
Musuphela amandla mtakwethu. Musuphela amandla. Musuphela amandla mtakwethu. Buye futhi uzame. Buye futhi uzame. Buye futhi uzame. Buye futhi uzame. Musuphela amandla. Musuphela.
Fresh out from NigerRemix.com.